Mac Diesel LM, Mr. Zambia.
So special.
Diesel N14.
Gatete Music Promotion.
Dine. Kombo Imuna. J-Mix in the building. Apanga beat in ndani.
Apanga beat.
Musipo on the 1-2s. Let's do this.
Ilafu ni kupasa, baby. Nifuna.
I pull it killer, diesel, munchilaka. I follow you, baby, nakachilaka. To tell you that in a chilaka. Beautiful girl, sikini kampo, powa, mamunga, susambila, sopo. Love for sweetie, cheni, milky, mupoto. Anderson, it take you, copy my photo. Nifuna, uone, a mama, and my sister, chestera. Baby, wendi na lakutema, watotela lafu na lakupela. Ah, to find you pressure free. Hatima yake wa come to me. Getting isolated, taking in his ear. Sipi to you, papriki you see. You are beautiful, baby, not akili. Vere tapita mwana weni family. Alialize, talo kwapo kambili, forgive me. Kasunge na family, you. She baby chandi na refuaya. Elo umani papa ni kadwala. Elo futi ndi. We mangwala some girl tabafaka kuwaya.
Ilafu ni kupasa
N14.
Nifuna uneko mama yeah. Ilafu ni kupasa baby. Oh my baby uneko mama yeah. Sinifuna mairo kayope kulira. Sinifuna mairo kachose miso. Sinifuna maira kaya vekulira. Oh my baby, oreka mama. Ajitire umbuni. Umbuni. Ajitire umbuni. Oh oh oh. Ajitire umbuni. Umbuni. Ajitire umbuni.
Mukasi na leta olongo mbe 20 tipeleka. Kakala kwa kama lemba la fuleta. Kama ziva na kalipa kapepes. Apa manje na chosa kona fi. Nikukona forever my dear. Nikutwale kuwa mama. Baby sini yeso kunama. Olo wabwele vena ni makana. My brother si pigi fulo. Ba mama ti wanka si komo. Pasai ti paliva anko. Tie ni langi seva maivako. Nifuna vasive wo seven zako. Ufumvela tachita igino. This love forever original.
Ilafu ni kupasa baby. Nifuna uneko mama yeah.
Yo, let's do this. Vamai vachitile umboni vakusekelele monga ni newborn. Olo vantu valete confusion. Ise ni forward monga ni new dawn. Kulibe mtu aza kufenga mutima wanga na kupasa tenga. Lavu chipumu koma osa penga. Mvela tuntungulu na malupenga. Zivachena kupasa mutima. Nilinaiwe sinza gona kuina. Nenzeli mwana pamanje na kuima. Kwa sala kukuguli la bima. Koma nifuno zive chimozi. Sinifuna nikalile misozi. Mutima wanapanya utunge. Uusamale baby usunge.
Ilavu ni kupasa baby. Nifuna oneako mama ye. Ilavu ni kupasa baby.
From heaven to songa.
Follow and make me the best song's king.
Spaxi was said made it bomo.
I want to bust my rock, my king.
Songa better hit a leg, I'm going to be stonga.
Show a talent to be a musician, it's my dream.
Maki Tis, LOL, Mr. Sam.
Tizzo, call me Mr. Any 14. Just your scopes. Kapo boy, right? 808.
Sip on the mic.
Prophet JV. Sip.
Better.
Got that music promotions.
This one.